Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde
sakiraɓe heeɗi ɓe ono e jaam eɗen gone kikiɗe altinere sappo e goho lewru août hitande 2025 sappo e jeɗɗi yamde ƴaɓɓorima sélimaji sappo e jeegom Ousmane Ñalibouɗo kabaruji ɗo nujjire to ɓoggui janɗe to on kumpitete wiide caggal ko ɓuuri duuɓi sappo tumbude hewti hannden dewte muɗum kiɗɗe bindiraɗe juuɗe ɗon koɓe ɓooyi domude yimɓe gallure nde ɗo gallure nde wali ɓe temet tato e capantato e taton lili leymu nde ana belti dow kabaru muɗum ñonguitiɓe burkinankoɓe aɗa jokkini warde koro ley région bañagara ko ɓuuri galle ujunere temedde jeɗɗi woni limtade hannden le gendi ndi e wikanankoɓe gallure nde yo ɗi woni sembe kabaruji ɗi kikiɗa ko bisimilla moɗon heɗade studio tamani ley hitande 2012 caggal ko jaddinkoɓe naati tumbudu dewte kiɗɗe bindiraɗe juuɗe ɓamama gadda bamako patiɗe bonne duuɓi sappo e tati caggal muɗum ɗe dewte joguiɗe nafa sanne birfintinama sappo e goho lewru uttundu hannden ley gallure walliɓe temed taton e capanɗe taton e taton leli ley muɗum nde ɗum ko seyni sanne jamare gendi ndi baba moulay woni hoorejo société civil tumbudu keɗe ko wi alhuseini fay keƴaɗa men gonɗo toon dow faccitango mamadou sama sikou
les populations réclamaient le
jamare nde darti dewte bindiraɗe juuɗe ɗi garta fedde amen nde fanda muɗum yo yettinde konngol jamare nde min goyi tigui ministre ko miniɗo jande duwre ley kartal noga e jeego walla e idde yo allah omo hokkamin taƴol wifagol ɗeɗo dewte bindiraɗe juuɗe ɗe saabi eɗe jeyda e dewte keddiɗe tumbutu ɗe yo jaati yonki tumbutu nden noon sayi jamare nde darti yoɗe gartire yo saabi ene andi nafaka muɗum kulentireji kewɗi ɓiili e ɗiɗo bindi ɗi yimɓele heeɓa ɗum heeɓa ɗiɗo bindi ko funtira haaju muɗum nden aɗa hani jaati ɗi gartire
kawrital arandewal ministre on as huminiɓe neɗɗaku ko waɗi ƴiwde jeɗɗi yaade jeenayi lewru uttu ndu ɗo bammako ɗo timmiri dow hokkugol ñamriji egguɓe ñonguitiɓe joyɗiɓe falaje wona guureji tan ɓe dokka ana hen du kullantereje goɗɗe ministre guminiɗo neɗɗaku e hinne e yurmede mo burkina waltini hakkillaji wiide leydi as ɗe dokkodiran juuɗe fa keɓana jogola tiɗallaji egguɓe ñonguitiɓe jogui ɗi keɓɗen kanko kumadaw kabore paso wende pelagi ndu ko wikando faccitango
wiyama wakkati wari jonka no min kani tugade minen e hoore komi jogi le leyɗele amen ɗe yalla mbiɗe keeɓa daranade yimɓe ko hasindini muɗum banggal himme yurmere miɗi miili le ñalaɗe garoɗe eli anniyaji kolitade donɗi min garam joɗade mi miijo min ƴeewa huɗo woni komin mbawi wadde faa mi darano ko hollita jonko min garam ele ñalaɗe garoɗe ɗo joinde ɗom beemal ñamri e inde AIS yalla wakkati fuu so ɓiɓɓe leydi mali niger nalu burkina faso tawama wonko hasindini muɗum banggal ñamdu miɗe keeɓa daranaɗeɓe
ñongui totoɓe burkina ana gondi e jokkininde warde ley gendi koro région bañagara ɗo gonɗen hannden ɗo ko ɓuuri galley ujunere temedde jeɗɗi woni ɗi commission local chargé des réfugiés limti ɓe ñonguitiɓe ɓe laamu o nokku bismi ley cuuɗi l'école ana kasindin ko yaawi guureji keɗe kanko noddirteɗo sidi mohammed jakite kanko wonno no keƴaɗo commission local chargé des réfugiés e hamma guindo lannodire makko ɗon keƴaɗa mi gonɗo toon ndu faccitago mamadou sama sekou
gilla ñande jeɗɗi nduɗo lewru fa yettade hannde yimɓele hewɓe naatile nokku o min limtike galleji ujunere temere jeɗɗi capantati e jeegom alhaali ujunaji jeegom temere jetto capanɗe jeɗɗo e ɗiɗo yimɓele alhaali ɓeɗo ñonguitiɓe no tiiɗi jaati juuɗe ɓolo ɓe gaari e nokku o gallure koro jaati anni heewi jaama wakkat juune o eɓe bisimilalle jangnirɗe mawɗe tati chakas dama jokese dolo e guro annayi mine gadɗa noddango paabotoɓe ɓe waɗande ɓeɗo yimɓele ɓe ima draji yalla dayal ñamdu no ukkiɓe saabi ko ɓuuri hasindine nde yo guure
studio tamani projet mo fondation hirondel ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mum itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnol
video ngaji kollitoji ñibile guese jam fulila e kuccala ana gondi yilade dow bembe ande ɗe ɗum penena honno himɓe yogaɓe mbirini fatumata ko jo horoni en hono wori Mamadou Sama Sekou
yo gonga jaati wido ngaji kewɗi ñiiɓi no wonnode réseau ngaji ɗi takte lewru juillet e fuɗɗore lewru août e ley natte ɗe ñiiɓi ɗiɗi ndiyete ley guese ana winda hen donno ɗiɗo dabaji ɗi coynama to yamfulila e kuccala yimɓele heeɓe miili noon ɗum ɗo wona gonga tawenne yo jaati hakkika siwo tawni hultino jaati ñandi noga jetti juillet 2025 wiide ñibi tati njiyama guna e madina jassa le commune guana cercle yam fulla lam bugudi le kabaru di hultama dun wiide lam ko be dardi jamare nde haybude sanne dido dabaji di imadraji di ngadi gondini wiide dido ñibi di jabbirke kuchala e san ñande jegom out horajo zofure kuchala jaati memi hala mudum ulti wiide wakar juno ñibi di ana le ladde sangaso to kuchala tun o beedi video alhaali mbowado hitande fufule region gaji
de sakiraabe do kadde kabaruji de fulfulde francine kore dara man may gawaran jukkininde dun andibe kabaru pilki hewbe jettinde dabar hande lam o bami sabi e wi mabbe wadgol daragaz ana bonna nafangaaji ledde an waylata du sababu nyawji yogaaji hono cancer andindo kabaru haawalu abdurrahman sanogo e hakkilo mudun o golle ana han fuddinde tafon e entreprise ngaji de jiaxale leydi meden di sabi din buri todude haawalu e gori ndiyam di
an han ko lam leydi amen di daro ko woni darde mudun wona ko janni feeyide huuna ko bibbe leydi amen di hada wadde bibbe leydele janande ana wara wada dum le leedi amendi be garabe bonna ndiyam leedi amendi fu botta kaaki mab nyandu water tam be kota to mab
yewde bamako yaade ka jabbaraade sigaso himbe hewbe kollitivide ana andani kutteji golle daragaz to gori ndiyam di
amba yaabi ndiyam dam waytike faalaabi tan laatike olam tan wala du yareedi daragaz ana wara ko wonne ndiyam dam fu kutteji mudum ka wala fu do haade
c'est très grave
sini yogaabe jetti de daber lam o wobbe du ana pelande ana himbe yogaabe wombe kangaba ko dum bonande mudun wodi sanne fandi fu daragaaji temedidi e jeegon kanye machinaaji mawdi jeegon woni bonnaadi e wi neddo gennidi goto o holiti jaati torraaji dannugol ittugol kange le o wakkati
commerçant julaabe hewbe awdo yi nyanduuji mu en fayeto kaakidi daragaaji o wadirte be bemba nyalomo hande o sabi be fu be donkube yeyde ko be ngaddi
ko sabi de himbe an ngada golleji daragaaji fay e tawama dun hadama le sariyaaji ittugol yigaaji mali do tumbande mudun chapande nay ena berde docteur Ibrahima Eli Diko jabe ki wide yo sabe sukabe hewbe ngala golle
l'école latike nokkuto yimbel be kebota ko gol janginte ben do yimbe ne wala fu goddum ko wada so wana gese kany ko nandi mudum
ko next fakulteji dannugol itugol kangi buito do jamarande andindo kabaru nedda ko wonko holliti
sun sabe so hayabe an han ko dowte e do dati dum bawi hebude ko e kollanta hon mabbe dum ne wawa dede fi so wana ni be ngadana jande
le ngendi kenya ba itegol kangi e daraga latake sababu fa hectare ngaji kewdi nokku jinde metede boni e boni du gori ndiyam kewdi imbawa nawtrade wakati don ko holtiwi de service eaux et forêts 1